Na nyumbani kutuli, wewe unapenda vigodoro. Hani, ndiyo jina lako la kwenye chocholo. Mtaani, umemgawia mpaka mwana polo. Achana na mimi, tayari nimeziji wa kasoro.
Unantaka, mimi unantaka. Unantaka, tafta wenzako utawapata. Unantaka, mimi unantaka. Unantaka, tafta wenzako utawapata.
Ya, kunikolu imekuwa kaifa. Sim zako zinaita kila nuzu dakika. Mshangazi, woni kama unawaisha. Nikuwazi wewe na niawazie maisha. Kwanza leo sengi na kuchana. Leo sengi umejichanganya. Kwanza eji yako imekwenda sana. Nikuambie kitu kuwa na mimi abana.
Mshangazi, ananitaka mshangazi. Mshangazi, ananitaka mshangazi. Mshangazi, ananitaka mshangazi.
Agata, hey, Tomasa, Papasa, Wanikosha. Ay, Agata, hey, Tomasa, Papasa, Wanikosha. Mshangazi, anaonekana kako sakazi. Inasemekana ana malazi. Anaonekana kama jambazi, kumbe jambazi. Mshangazi, anaonekana kako sakazi. Inasemekana ana malazi. Anaonekana kama jambazi, kumbe jambazi. Ah, nayo, nayo, shangazi usinipe yo. Ah, naijua yo, nipe vilago vyangu nitoke mbio. Ah, nayo, nayo, shangazi usinipe yo. Ah, naijua yo, nipe vilago vyangu nitoke mbio. Uachwi ukiachwa, pesa sulinipa, na pesa zimekuisha, shangazi hauna jipya. Uachwi ukiachwa, pesa sulinipa, na pesa zimekuisha, shangazi hauna jipya.
Mshangazi, ananitaka mshangazi. Mshangazi, ananitaka mshangazi. Mshangazi, ananitaka mshangazi. Mshangazi, ananitaka mshangazi.
Mkali wa mifumo hiyo. Yeah, yeah. SPD, Mikoloshini Mikoman.
Hatch pole.